mambo naye. Machozi nafuta sana, nakuka nafuta sana.
Wenda kesho ikifika, junior hebu sikiliza. Wenda unayo shida nyingi, hey, nimekukumbai.
Ninani kwangu atazitatumai, kanisa zote nimeshamaliza. Sijamupata huyu molai, hey, huyu molai.
Ni mara ngapi nimekwambia, wajifanya zumbu kuku. Mora wangu ndiye njia, hey, ndiye njia.
Machozi nalia sana, machozi nalia sana, machozi nalia sana. Rabuka nalia sana, machozi nafuta sana, machozi nafuta mbona. Machozi nafuta sana, rabuka nafuta sana. Tuma kwangu ushatandae, marafiki wanitarokae. Sababu kubwa miye mnyonge, hey, miye mnyonge.
Unyonge wako, udogo wako, wajifanya upo salama. Lakini bando uko salama, hey, uko salama. Mtima wange unaria, kaka junior rudi kwa morai. Hey, rudi kwa morai, hey, rudi kwa morai.
Machozi nalia sana, machozi nalia sana, machozi nalia sana. Rabuka nalia sana, machozi nafuta sana, machozi nafuta mbona. Machozi nafuta sana, rabuka nafuta sana. Huyu mola yuko wapi, miaka yote nimemtafuta. Sijamupata huyu mola, hey, huyu mola.
Shaibi ebu sikiliza, nimekutana na huyu junior. Amekuwa mbishi sana, hey, mbishi sana. Huyu kijana ni nani kwako, ni mara ngapi nimemwambia. Tatizo lake kidogo hilo, hey, kidogo hilo. Wangapi wao wanalea, lakini bado wako kwa mora. Wewe mkiri tu, hey, mkiri tu.
Machozi nalia sana, machozi nalia sana, machozi nalia sana. Rabuka nalia sana, machozi nafuta sana, machozi nafuta mbona. Machozi nafuta sana, rabuka nafuta sana.
Tuashukuru Bwana Tero kama producer kwa kutambua. Tunampa Maulana shukurani. Yeah. Shaibi. Hope Junior. Mara nyingine. Nimemaliza.